Kokoriko Production.
Yeah. Wamepoteza time. Kitona na fizz. Sisi ni wa long camera. Unaweza game. Tumedata kila saa. Tukisaka chapa. Beef na mapolisi.
Yeah.
Kihuni. Wase shusha chini.
Chini.
Moto zikalie.
Yeah.
Here and city.
City.
Tunateka sisi.
Sisi.
Acha bla bla.
Bla.
Tunasaka money.
Money.
Taza 92. Inatweka juu.
Tunakula wax.
Bata kila kona.
Bata kila kona.
Tunakula wax.
Wax.
Bata kila kona.
Bata kila kona.
Ukizoeza upambe.
Upambe.
Hapo utakoma.
Koma.
Ukizoeza upambe. Hapo utakoma.
Koma.
Yeah.
Ruka. Ruka.
Aha.
Ruka.
Ruka.
Yeah.
Ruka.
Ruka.
Aha.
Ruka.
Ruka.
Yeah.
Ruka.
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 Yeah.
Ruka.
Ruka,
ruka,
ruka.
Tena
higeni kelele.
Yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele.
Yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele.
Yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele.
Yeah,
higeni kelele.
Nipo poa se, nipo poa se, I se.
Lete dili maze, nipo poa se. Masele wanaruka mzuka. Mirirani nimewashika. Sound lina skika. Paka kwenye speaker. Wanataka easy flow. Iwe wapi? Taka easy flow. Kwa wakati. Kama nyoka na kumeza. Eleza mandriki. Mkali. Chuma chareli. Yangu tafeli. Sina maneno na watu. Na mwamini Mungu tu. Kanibariki na skika. Mandriki. Mandriki. Maskika, here run city,
yeah,
here run city,
yeah,
yeah.
Kukuriko production.
Come on, yeah.
Ruka,
ruka,
aha.
Ruka,
ruka,
yeah.
Ruka,
ruka,
aha.
Ruka,
ruka,
yeah.
Ruka,
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 yeah.
Ruka,
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 ruka.
Tena
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Yeah, tunaruka piga kelele.
Yeah,
hili ngoma tunafanya kama mbele,
kama mbele.
Tunaruka na kupiga kelele.
Hii ngoma tunafanya kama mbele,
kama mbele. Kula bata, kuku wachukie.
Yeah.
Tuko faster.
Yeah.
Acha
kula bata,
kuku wachukie. Tuko faster.
Tuko faster.
Acha tuharibie.
Yeah.
Kwa ndava ngoma ipo huku.
Yeah.
Tunajirusha. Tunajirusha. Yeah.
Kwa ndava mambo ipo huku. Tunajirusha. Tunajirusha.
Yeah.
Ruka, aha,
ruka,
yeah,
ruka,
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 ruka.
Tena
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Come on,
higeni kelele,
yeah,
higeni kelele.
Yeah.
Here on the city.